Kalata ya chiwili ya Paulo yolembela a Tesalonika. 2 Tesalonika 1.
Ndife Paulo, Silivano ndi Timoteo. Tikulembela mpingo wa ku Tesalonika, umene uli wake wa Mulungu Atate, ndiponso wa Ambuye Yesu Kristu. Mulungu Atate ndi Ambuye Yesu Kristu akukomereni mtima ndi kukupatsani mtendere.
Tiyenera kuthokoza Mulungu nthawi zonse chifukwa cha inu abale. Nkoyeneradi kutero chifukwa chikhulupiriro chanu chikunka chikukulira kulira kwambiri pamodzi ndi kukondana kwanu pakati pa inu nonse. Chifukwa chake ife timakunyadirani mipingo yonse ya Mulungu. Chifukwa chakulimbika kwanu ndi chikhulupiriro chanu pakati pa masautso ndi manzunzo onse amene adakugwerani.
Zonsezi zikutsimikiza kuti Mulungu amaweruza molungama. Cholinga chake nchakuti inu mupezeke woyenera kulowa mu ufumu wa Mulungu umene mukusaukira tsopano. Paja Mulungu mwa chilungamo chake adzawalanga ndi masautso anthu amene amakusautsani inu. Koma inu amene mukusauka tsopano, adzakupatsani mpumulo pamodzi ndi ife tomwe. Adzachita zimenezi Ambuye Yesu akadzabwera kuchokera kumwamba pamodzi ndi angelo ake amphamvu. Adzabwera ndi moto woyaka, nadzalanga anthu amene sadziwa Mulungu ndi amene sadamvere uthenga wabwino wa Ambuye athu Yesu. Chilango chawo nchakuti adzaonongedwa kwa muyaya, sadzaona konse nkhope ya Ambuye kapena ulemerero wa mphamvu zake. Pa tsiku limene iye adzabwera kuti alemekezedwe mwa oyera ndipo alandire ulemu mwa onse omukhulupirira. Ndipo inunso mudzakhala nawo chifukwa mudakhulupirira umboni wathu.
Mchifukwa chake timakupemphererani nthawi zonse kuti Mulungu wathu akusandutseni woyenera moyo umene iye adakuyitanirani. Timapemphanso kuti ndi mphamvu zake akulimbikitseni kuchita zabwino zonse zimene mumalakalaka kuzichita, ndiponso ntchito zotsimikizira chikhulupiriro chanu. Motero dzina la Ambuye athu Yesu lidzalemekezedwa mwa inu, ndipo inu mudzalemekezedwa mwa iye. Zonsezi zidzachitika chifukwa chakukoma mtima kwa Mulungu wathu ndi kwa Ambuye Yesu Kristu.